jeetati ko Bakkat Adama jibini.
Assalamu alaikum bandiraaɓe heeɗiɓe, amin calmino on e innde Allah joom jam o. Jiɗɗo yimɓe fof nana te jaɓa laawol peewal ngol lelningol mbele ina mbaawa dañjude e makko jam celluɗo haa abada. Amin mbeltino feewi e ko min mbaawi artude jokkande on yewtere mon laawol peewal. E yewtere men ɓennunde en janngiino e tawreeta haa ngannduɗen no joomiraaɗo tagiri yimɓe adiiɓe ɓe e mbaadi mum. En janngiino kadi ko waɗi Allah tagde ɓe. Allah yinno ko ɓe njiɗa ɗum no ɓerɗe maɓɓe potiri, no hakkillaaji maɓɓe potiri e baawɗe maɓɓe kala, mbele ɓe mbaawa jogdaade e mum jokkondiral belngal haa abada. E dow ɗum en janngiino no Allah waɗirno e yeeso Adama ƴeewtindaare hoybunde, mbele ƴeewde so tawii Adama ina yiɗimo e ɓernde mum, ina ɗooftoomo. Hade debbo oo tageede taw Allah wiino Adama, aɗa waawi ñaamde e leɗɗe ngesa baa fof so wonaa lekki ganndal moƴƴere e bonande ki. Woto ñaam e makki, sabu nde ñaamɗaa heen fof a maayat. Ko noon Allah ƴeewtindirinoo Adama, reentini ɗum e wonde njowdi Bakkat ko maayde, seertude e moƴƴere Allah nde. Allah ina yiɗi Adama, te yiɗi ko yo Adama wondu e mum haa abada. Kono e jaŋde men ɓennunde he, en njiino no Adama e Hawaa cuɓorinoo waasde ɗooftaade Allah. Ɓe ndewi Iblisa, ɓe ñaami e lekki ki Allah hannooɓe ki. Hannde noon en nganniyiima wittude e tawreeta e simoore tataɓere deftere lasli nde, haa njiyen ko kewnoo caggal nde Adama e Hawaa ñaami e lekki ki Allah hannoo ɗumen ki. E aaya jeeɗaɓiijo o bindi ɗi mbi: gite maɓɓe peertii, kamɓe ɗiɗo kala ɓe tini ko ɓe ɓalli mehi, ɓe cañi birmlefi ƴiwi, ɓe kadditii ɗum. Holko Adama e Hawaa ngadinoo waɗde caggal nde mbaɗi ko Allah hannoo ɗumen ko? Ɓe ngonnoo ko e fewjude no ɓe cuuɗiri terɗe maɓɓe ɗe. En janngiino gila adan e wonde hade Adama e Hawaa ñaamde e lekki ganndal moƴƴere e bonande ki, ko ɓalli mehi ɓe ngonnoo, kono ɓe kersataano ɗum. Kono jooni miijo maɓɓe faatungo e ɓalli maɓɓe ngo wayliima. Jooni ɓe tinii tooñange maɓɓe e gacce maɓɓe e yeeso Allah jom senaare jogorɗo ñaawde ɓe o. Hono noon ɓe pertii birmlefi ƴiwi, ɓe ndadii ɗumen, ɓe cuddi gacce maɓɓe. Kono hakkillaaji maɓɓe ndeeƴaano, sabu hay gooto waawaa suudde Allah huunde. Bini ɗi mbi: ɓe nani teppe Allah joomiraaɗo o e nder ngesa hee. Ɓe ndogi, ɓe cuuɗoyii Allah joomiraaɗo o e nder leɗɗe ngesa hee. Bakkaat maɓɓe o waylii hay nguurdam maɓɓe. Hade Adama e Hawaa bakkudinde, aɓe mbeltotonoo so Allah arii e ngesa hee ina yewtida e maɓɓe. Kono jooni nde ɓe nani Allah ina ara, ɓe kul haɓe mbatti siññude, ɓe kirsi, ɓe ngoni e suuɗaade Allah e leɗɗe ngesa ɗee. Holko waɗi Adama hulde haa ina suuɗoo? Ngaal naamnal ina weeɓi. So tawii neɗɗo ina wujja e ngesa njananba, nanii daande jom ngesa oo, holno waɗata? O wonata ko e soornaade. Adama ina anndi tooñii Allah. Mbele Adama ina fotnoo hulde caggal nde woppi laawol Allah ngol? Ahan kay, hol sababu mum? Sabu Allah haalaniinomo e ko laaɓi wiimo: so a ñaamii e lekki ganndal moƴƴere e bonande ki, a maayat. Mbele ma Allah waɗ ko wiinoo ko? Ko woni heen miijo maa? Mbele ma Adama maayi? Mbele ma Allah waɗ kuugal e yimɓe ɓe tagi ɓe? Jaabotoɗen ngaal naamnal ko naamnal gonngal. Holko joomiraaɗo o waɗnoo Lucifer, maanaam seytaane, caggal nde salii kalfaandi Allah? Mbele Allah woppirii noon seytaane e malayikaaji mum caggal nde mbakkudiri nde? Alaa, Allah woppiraani ɓe noon. Allah riwɓe to woɗɗi senaare mum, waɗani ɓe jeyngol ngol ñifataa haa abadu ngol. No seytaane ni, Adama ne ko calinooɗo kalfaandi Allah. Mbele Allah ina waawno wiide: ɗum ko hay huunde, woppa Adama saroo ñaawde ɗum? Alaa, Allah ko ceniiɗo, alaa sago ñaawa kala Bakkat. O waawaa hoddude e Bakkat. E ko faati e ɗum, haala Allah ka wi Allah ko ceniido haa waawa ndarde ko boni waawa hoddude e Bakkat ko joomiraado o ñaawata yimɓe mum kala naaɗo e juuɗe Allah gurɗo o boorama eey sifa Allah ceniiɗo o waɗat kuugal e kala Bakkat hono noon alay sago o ñaawa Adama e Hawa sabu bakkatuuji mumen ko ɗum waɗi e aaya dewɗo heeno eɗen njiya no Allah yiiloriiɓe bindi ɗi mbi tan Allah joomiraaɗo noddi Adama wii ɗum holto gonɗa holko Allah waɗno caggal nde Adama bakkodini Allah yiilimo noddimo wiimo holto gonɗa beele Adama yiilinooma Allah ala o wonno ni koye suuɗade mo ko waɗno Allah noddude Adama beele o anndano to Adama woni Allah ganduɗo miijooji ɓerɗe o ina annduno to Adama suuɗi Allah noddiri Adama ko haa Adama yiya te jaɓa Bakkat mum e yeeso makko waasde Adama ɗoftaade Allah haɗaani Allah yiɗde mo holko Adama jaabi nde Allah wii ɗum holto gonɗa bindi ɗi mbi Adama wi mi nani teppe ma e nder ngesa he kulmi waɗi noon komi ɓandu meyru dogmi cuuɗo yiimi Allah joomiraaɗo o wiimo mo andirma ka ɓandu meyru mate a ñaami e lekki ki kanomami ki Adama jaabi mo wi debbo mo dokkuɗami o ko on rokkimi e lekki he ñaammi Allah joomiraaɗo o wi debbo o holko mbaɗanta ɗum debbo o jaabi ko baajol ngol funtimi ñaammi heen beele on nani ko Adama e Hawa jaabino Allah gooto e maɓɓe fof woni e takkude goɗɗo o Adama takki Allah e Hawa wi min mi waɗani hay huunde aan Allah ko debbo mo dokkuɗami o tooñi Hawa kañum ne fayi fof e hoore baajol leydi ngol wi wona min dey ko baajol ngol ko kangol funtimi kono Allah gandunoɗo ɓernde neɗɗo o ina annduno ko kamɓe ɗiɗe fof goofi laawol mum Allah ñamminaniɓe e ɓiɓɓe lekki he kono seytane ne ñamminaniɓe e ɓiɓɓe lekki he seytane ina waawi hirde neɗɗo funta ɗum kono waawa dunje ɗum e bakkudinde alay sago seytane funtino Hawa kono ko Hawa e hoore mum welano ñaamde e ɓiɓɓe lekki he e ko faati e Adama bindi ɗi mbi wona kanko funtano Adama suɓinooma rewde laawol hoore mum manam laawol Ibilisa Adama ina annduno no feewi ko Allah yamirno ɗum ko kono suɓi ko woofde laawol peewal rewi e laawol oñaare te o haaɗani tan e woofde Allah kono kadi o fawti heen bakkatuuji goɗɗi nde o takki goɗɗo toñange makko nge haa hannde yimɓe ina pawa toñangeeji mumen e koye woɗɓe kono Allah ina anndi goonga o Allah ina haalde e ma hannde ina wiya holto gonɗa jaabumi holko mbaɗɗa holko waɗi aɗa salo heɗaari e gonɗinde konngolam ko waɗma annde kabaram ko waɗi aɗa tooña bannde hono ma ngati ina winda joomiraaɗo o wi min komi guurɗo ma yimɓe fof ndicco e yeesam ma ɗemɗe fof njettam min Allah hono noon gooto emen fof ma jaabono hoore mum e yeeso Allah jooni noon jokken haa nanen no Allah ñaawiri baajol leydi ngol e seytaane e Hawa wondude e Adama bindi ɗi mbi Allah joomiraaɗo o wi baajol leydi ngol ɓayri a waɗi ɗum ma huɗe e hakkunde jawdi ndi fof e kullon ladde kon fof ma wattu yaarude reedu ma wattu ñaamde punndi leydi ñade fof e ngurnam ma mami wat ngañgu hakkunde ma e debbo hakkunde jibinande ma e jibinande makko ma jibinande makko moñi hoore ma jibinande ma soppu teppere makko o wi debbo o mami tiisnu tampere reedu ma jibingol ma muusno feewi kayne ma gilli ma kucce gorko ma kono ma o halfe o wi Adama ɓayri a heɗima debbo ma a ñaami e lekki ki kannomami ki leydi ndi ma huɗe sabu ma koye lorla itata e mayri ko nyamda nyande fuf e ngurdam ma. Mandi funnane gie e balamaji. Ma nyam pudi gese. Koye warnyene ma ndanyata ko nyamda ha ndutoda e leidi ndi ngumida ndi. Bayri ka pundi, ndutoda kadi e pundi. Mbele onji ko bakkat mabbe jibini. Tampere e mette, leidi njorndi e hudo, nyaw e maide. Ey, njobdi bakkat ko maide. Hol ko Allah fodatno Adama e Hawa so be nyami e lekki ki o hannobe ki. Koni Allah wino. Kala ne nyamda e makki o nyalawma a mayat. Bele Adama e Hawa ngubbama caggal de nyami e lekki he. Ala. Kono bele be mayino o nyalawma. Ey, be mayino. Hol no dum wonirta. Hono no njiruno den dum ni. Bindi di kala ni en e wonde njubdi bakkat ko sertude e Allah jom ngurdam on. O nyalawma, Adama e Hawa mayino to bangi ruhu mumen. Sabu be natino jokundirde e jom ngurdam on. Nde Adama e Hawa ngofi Allah nde, be cerni ko e mabbe e Allah. Caggal be ngongi nino ganyo Allah o, be njadi e mum, be nati jayede e ngurdam Allah. Mbaden yiru. So tawi ada jogi anbe sehil ma woni e yadude e mumen on sehil wontan ganyoma mbele wana gonga no yimbe be mbiyata ni sehil ganyoma ko ganyoma hono non kala nando hala seitani ko ganyo Allah bakkat wadat heddaw hakkunde neddo e Allah hade men jofnur yewtere men hande hol ko podden andude e siftorde ko dumdo Adama Chalinodo kalfandi Allah, ko tanum kalanendo gurdo. Sa wofi yemrore Allah, ka bakudinowo. Hono non, bani Adama en fof ko bakudinobe. Sabu lella diwata bi musora. Tekadi, ko bakkat Adama o serndidum e Allah. Hono non, bani Adama enne ko sertube e Allah. Ko dum hal pular en bi, bone fichat lachi. Bindidi mbi. Bakkat ko enedo goto rewi naati aduna addori mayde mayde rebi e yimbe fof ngati yimbe fof mbakudini tani men adama cietunoro e Allah o wayno ko non jatal lekki cioppangal weddani hol ko kewata so tawi jatal ngal serti e lekki gi ngal yorat wona te kala jatal jaton tokoson ini cengi e mum hol ko kewata e kon jaton tokoson cengi kon e jatal cioppangal ngal Mbele e kon ngur, ala, kon mayi kan konne, sabu kon chengi ko e chatal jorngal. Hono non, bani Adama en fof mbayi kono chaton chengi kon e chatal choppangal ni. Sabu bakkat Adama o, ko Adama wuni chatal jorngal ngal. Te enen, ko e maggal chengi den. Enen fof, en bakko dini bakkat tani men Adama o. Te enen e makko fof, nandi jiku. Ko dum wadi annabi dawre windude e jabura wi ponande ina e am gila jibinami bakkat ina fawimi gila e redu nenam bakkat way ko nyaw wetengu sirangoni kala musida jaggi woppata dum ha abada sida warat te safara mum wodani ko hono non bakkat way ko musiba tarido aduno o fof warat halka yimbe be ha abada te neddo e hore mum Allah na dum safara kono eden jetta Allah kaadi njettor sabu Allah e hore mum rokki fere de ganduda so en dewi dum ma dandu en e dole bakkat ha abada eden poti gongdinde den fere jaben dum dum non bandirabe e yewtere men arore so Allah jabi ma en jofnu simore tata bere lasline ha njien no Allah fodanirno Adama e Hawa e yimbe fof fodore welnde fatunde e dandowo jom bawde jogornodo arde e aduna he danda bakko dinobe be e dole seitani e bakkat e jeyngul yo mojjere Allah jippu e mon te milto don e gonga kewdo mana mo Allah yidi habrude on hande annabi dawde windi e jabura wi bonande inay am gila jibinami bakkar ina fawimi gila e redu nenam